Cheer. You don't know ni moto. I sit in a house na kala moto. Kiumbe, Nairobi, Arachuga, bibi booty flow.
Easy flow ni makini kini. Wanavua bikini binti madini dini. Kama gari na tanza 90 mapini pini. Nasikia haters awataki ni mimi nipe mike. Ubambike hii 90. Na hii fight siku yanza jana dogo. Kuna muda mambo alienda kombo liza nyota ndogo. Kazi nyingi mpunga mdogo. Bila lebo, bila logo. Bila promo za kigogo na mavideo bila modo.
Ngoja kidogo.
That's a past to co-present here. Jina langu linatosha kugeuza tasnia. Hakuna dui kama fear na kushauri usifanye. Wali west muda, waiteni, wajua nikanya. Eyo sasa mini kaka na imekaa hivi. Ulikuwa siku kipindi unatuona kwenye TV. Juice car bigi, red carpet is zidi. Influential looking smart japo kichwa widi.
I'm from the hood ya wahuni na masampa. Hapa ni busy kila kitu biashara. Kama unifili baki we ujanipata.
Nishageuza usiku mchana kitambo sana. Na wachambuzi wa mambo kuchana wajui sana. Bigger than rap, mini kichana, jomini sana. It's all about choices bana. Ule kwa kalama matukupe spana. Sio napiga spana, hakuna shortcut bana. Success sirikali so mtani be nice. Suspect ni hatari atakuvuka green light. Respect my business. But anyway I know you obsessed to be one of my business. And that none of my business. Na missing the business. Now you see the difference. Now we keep it distance. Chini ya utawala pigania independence. To be here chali it ain't no coincidence. Mtoto wa mama gawa White House clearance, HRP, HOP experience.
When me come Mufasa, I'm from the hood ya wahuni na masampa. Hapa ni busy kila kitu biashara. Kama unifili baki we ujanipata. Yeah.
You don't know oh,
about me.
You don't know oh,
about me.
You don't know oh,
about me.
You don't know oh, oh.
Cuba fauni piku, I'm the eyes of my people. Niko nandui jia wili ya mababu wa misitu. Kama lion na ikula raw. Afrika mama malove. Nishiki na vipodos. My queens wako ghetto.
Every day I'm gonna put my fire burn high. When I fall I go rise and put my flag back. Too much loving, no hate, more wins. Aijalishi pali umetoka kakikao chule.
When me come